Records.
Mama ushauri furu Melody Krasnge Ivogo Maria Mbogo Lolo ngombe bolaya yako demera ngongo wana otinde
Dime, boom.
ni gole la gana tole maga. Tamani ya mume ni heshima na kuheshimu mume wangu. Gole ni sata no moti kale la gaho ni tole lolo ni zokela. Baba jeni wavizi loka ule la makemu nene ono ya. Hata kama ni mapito, hapana baba Jenny, yatakuwa mapito klasi. Nimeshindwa, bora nirudi kwetu. Hey, hey record, ali sababisho sababisho twende. Hey, the prince fanya mambo.
Thank you.
ninarudi. I love you, Baba G.